shuka vila maona figayo Ngova figa nenda Ya shuka vila maona figayo Ngova figa nenda Ya shuka vila maona figayo Ngova figa nenda
Yeah.